abaturage bavanye n'ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rutare mu karere ka Gicumbi bavuga ko bahisemo guhunga ingo zabo kubera itotezwa bagiriwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze nyuma y'aho banze kwikingiriza COVID-19. Umugabo twavuga utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko yavuye mu rugo n'umugore we bagasiga abana bakajya gucumbika aho atatangaje. Yumvikanishijeho gusiga abana bitoroshye ariko nta kundi yari kwifata kuko yari yashyizweho igitutu.
Twagiye muri ubwo buryo tugabana ko nta kundi twagombaga gukora.
Narabasize rwose ntabwo narambura inzira nizikunda nibaduha umutekano tuzagenda
fite. Mwashyize n'inshuke?
Papa yashyize inzira hari mwake. Imidugudu ituzanye n'uwo dutuyemo baba barimo bataba mu ngo zabo. Izo mbaraga bashyiramo nizo zishobora gutuma utekereza n'ibi bintu batari amahoro kuko ubwa mbere habayeho ibyorezo cyangwa inkingo.
Amaherezo azaba ayahe?
Ashaka uburyo ngomba kuburamo.
Hari mugenzi we utashatse ko amazina yatangazwa ndetse we yanze no gutanga ijwi rye bavuga ko yahisemo guhunga nyuma y'aho abashinzwe umutekano binjiye mu rugo we inshuro nyinshi adahari aho abimenyeye agahitamo kudasubira iwe. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Bwana Nzabonimpa Emmanuel yemerera ijwi rya Amerika ko hari abaturage bo mu murenge wa Rutare banze kwikingiza COVID-19.
Amakuru dufite ni uko hari abantu bamwe bagira impungenge zo gufata urukingo cyane cyane mu murenge wa Rutare. Turi bahuje ku itorero rimwe bitaga mu murenge wa Pentecote. Ni ryo mu gutangira gukingira aho twari tugeze nko kuri za 60% abo haje kumenyekana amakuru y'uko nibura nka 90% y'abakristo babo bari barangije urukingo ariko bakaba babihuriyeho. Ariko rero kuba hari amakuru y'uko barahunze ntabwo mpamya ko ntayo mfite.
Hari amakuru y'uko inzego z'ibanze zakomeje kubashya navuga ngo kubakangurira ariko basa nk'aho babategeka cyane ndetse bakavuga ko banabatera mu ngo zabo barahunga bajya mu tundi duce tw'igihugu. Ayo ntabwo mwayamenye?
Ni ukuvuga ngo muri ubukangurambaga ubwo twagiye tubukora mu buryo butandukanye twagiye duhera ahantu hahurira abantu benshi tugera aho tugenda dusanga noneho umuntu mu rugo ku rugo icyo gihe twajya ngo dushishikariza abantu batarafata inkingo ariko tunashaka mu by'ukuri n'ababari mu ngo badafite ubushobozi bwo kuhava nk'abakuze abafite uburwayi n'ibindi. Numva rero icyatuzanaga ntabwo ari ukujya kubatera ubwoba cyangwa se kujya kubashyiraho kubakangurira ku ngufu kwikingiza ahubwo bwari ubukangurambaga.
Abahunze muri uwo murenge babwiye ijwi rya Amerika ko bazategereza bakarebaho ibintu bigana bakabasha gusubira mu byabo. Gusa umuyobozi w'akarere ka Gicumbi yasabye ababa baratewe ubwoba n'urukingo bakava mu byabo kugaruka kuko nta kibazo bazagira.
Nuko umuryango bakaza tugakomeza tubigishe tugamije kugira ngo bakingirwe ariko nta n'umwe tugomba twahohotera bagaruke mu miryango dukomeze kwiteza imbere turajye mu mirimo isanzwe yakora dukomeze twiteza imbere.
Aramutse ageze mu rugo akavuga ko yasibo babadaso bamubangamiye mwamufata iki?
Ntabwo duhamya ko turagera aho twohereza abadaso mu ngo z'abaturage kujya kubakangurira gukingirwa ahubwo wenda hari niba hajyayo ubuyobozi ni ukugira tukabigisha. Duhamya ko rero baza uwajya n'ikibazo bamenyesha inzego z'ubuyobozi zihari ndetse n'inzego z'umutekano ndetse n'akarere muri rusange. Numva rero dukwiye kubaha umuryango w'ubuyobozi bw'akarere bakaza ariko bakamenya aho bari n'abakingiwe bazi ko nta kibazo bigeze bagira. Intego akaba ari uko twakwikingiza kugira ngo twirinde COVID-19.
Mu minsi ishize umuvugizi wa leta wungirije yabwiye ijwi rya Amerika ko kwikingiza COVID-19 bikorwa ku bushake bw'umuntu.
Aho umuntu yagukangurira ntibivuze ko agutegetse ahubwo aho bizaba uwaba yarengereye abibazwe n'ibiba ngombwa akurikiranwe. Kandi ku rundi ruhande rumwe niyo hari umukozi ushinzwe mukangurambaga urengereye ntibikitirirwe bose ahubwo bijye bimenyeshwa ababishinzwe ibyo bikurikiranwe bishakirwe igisubizo.
Ishami ryawe ni ryita ku buzima ku isi OMS rivuga ko inkingo za COVID-19 zemejwe uretse umwihariko uboneka kuri bake cyane cyangwa ari uko ubundi izi nkingo zisanzwe zigira ku buzima bw'umuntu. Gusa abaturage bakunze kugaragaza ko nubwo bivugwa gutyo batazishyira amakenga abandi bakavuga ko binyuranije n'imyemerere yabo. Iki kibazo kivugwa muri aka karere ka Gicumbi kigeze no kuvugwa muri tumwe mu turere tw'intara y'Iburasirazuba ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka humvikanye abanyarwanda bahungiye mu gihugu cy'u Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bose bavuga ko banze kwikingiza COVID-19. Kugeza ubu mu Rwanda abaturage benshi nabamaze kwikingiza kuko imibare yarayishyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu bagera kuri 1,865,419 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo rwa COVID-19 mu gihe 7,463,016 bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo naho 1,175,885 bahawe doze ya gatatu. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, Kigali.